Aê.
Jimmy X Double Six.
Que pande. Zikishuka na zivusha ngambo, siwezi kukwama kwa kuishi wa bando. Mjini mipango, weka malengo, ipanda Kilimanjaro kwa vitendo. Nikitoka ni pengo, nikiwepo ni nembo. Pesa ulimbo, uliza wenzako dawa ya warembo. Maneno umba lakini mumba mumbaji, washa mtosa nkae mandani ya maji. Nishasoma vitabu na mwanzo hakuna dibaji, wakanipa maelekezo mwisho siku nisombwe na maji. Kama dau dau na hii dau tuna hii babu, yeah. Ka 1, 2, 3 1, 2, 3 nigga if you know you know, can't count blessings like it's no. Kama dau dau na hii dau tuna hii babu, yeah. 1, 2, 3 1, 2, 3 nigga if you know you know, can't count blessed for like it's no. Una ndoto, 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 ndoto kukasua chocho, 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 chocho zile mkoto, koto, koto, chuma isipate kutu, kutu, kutu. Hey, una ndoto, 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 ndoto kukasua chocho, 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 chocho zile mkoto, koto, koto, chuma isipate kutu, kutu, kutu. Kukosa ni tabu, kupata ni tabu, vyote ni tabu. Kukosa sababu, kupata sababu, vina sababu. Riski mafungu unanunaje, pangaji ni Mungu unajuaje. Hey, nishasoma kitabu na mwanzo hakuna dibaji, wakanipa maelekezo mwisho siku nisombwe na maji. Kama dau dau na hii dau tuna hii babu, yeah. Ka 1, 2, 3 1, 2, 3 nigga if you know you know, can't count blessings like it's no. Kama dau dau na hii dau tuna hii babu, yeah. Ka 1, 2, 3 1, 2, 3 nigga if you know you know, can't count blessings like it's no. Una ndoto, 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 ndoto kukasua chocho, 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 chocho zile mkoto, koto, koto, chuma isipate kutu, kutu, kutu. Hey, una ndoto, 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 ndoto kukasua chocho, 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 chocho zile mkoto, koto, koto, chuma isipate kutu, kutu, kutu.